abavubuka abakungiddwa okwettanira okunoonya emikisa egiyinza okubayamba okweyimiriza awo nga beetongodde mu kifo ky'okubeera n'omulugube ogw'ensimbi. Ssentebe omulondo w'akakiiko akavubuka mu ggwanga Daniel Ongom yeyasabye ato eyabadde ayogerera abakulembeze abavubuka abakunukiza mu nkaaga okuva mu magombolo omukaaga agakola ekibuga eky'e Kampala abawadde mu lukuŋŋaana lwabwe wali e Luzira mu Port Boyro. Yabafalaasidde okwewalira ddala okwagala ensimbi ez'amangu. Ongom yabikudde ekyama nti gavumenti erina enteekateeka nnyingi abavubuka be bayinza okuyita okuganyulwa gamba nga PDM, Youth Livelihood Program, emyoga n'endala emanyiddwa nga Generating Growth Opportunities and Productivity for Women Enterprises, giyite GROW. Wanonno kwe kubiira ng'agamba nti beekolemu ebibiina basobole okulaba engeri gye bayinza okuganyulwa mu nteekateeka zino gavumenti zessaamu ensimbi.